Get free music on mdundo.com.
Kama meuza bandari yetu, mseme tuelewe, hata kidogo tupeni chetu na situlewe, mana uku kwetu bado masikini, wajuku zetu watariki nini. Kama meuza bandari yetu, mseme tuelewe, hata kidogo tupeni chetu na situlewe, mana uku kwetu bado masikini. Kama meuza bandari.